Yeah, it's the best rapper presents Kiss MC, Tana MC. I see you out there, man. Pole Mr. Traveler, black man was born into hustle. So yeah, doja kitani hakuna posho. Shida moyo kikosa upewe mipasho. Mkibola nipe mimi wengine sitaki jasho. So pandisha, pepo rap na vaa mimi ukiamini sana miujiza mingine na kaa chini. Wafikiri, weko makini usikalili. Hii definition ya life za kiki anejua maskini. Tajiri, vau tayari ukishogania. Hiba kali mala nyingi kitani wanaifagiria. So stuka, iluka chambuka na tahazari. Ngono shimo la kuluka kabla uje wafumbini yo. Isha weka tena yo mashausi. Mjini shule kubwa sasa jipangi na ujuzi. Dada jitunzi kwa sepe tuka. Kumbuka, koda ni uzuri unaupepe ruka. Ipe meta tawi meta inakosha. Ipe meti tawi pena kumetosha. Ipe meta tawi meta inakosha. Ipe meti tawi pena kumetosha. Tumevuka ngambo tumevuka. Tumevuka ngambo tumevuka. Tumevuka ngambo tumevuka. Thanks Lord nimekuwa nakumbuka vingi, namkumbuka mama, namkumbuka dingi, namkumbuka mjanja, namkumbuka pimbi, anayekumbuka kushindana, mimi wanakumbuka ushindi. Lord nimekuwa nakumbuka vingi, namkumbuka mama, namkumbuka dingi, namkumbuka mjanja, namkumbuka pimbi, anayekumbuka kushindana, mimi wanakumbuka ushindi. Namkumbuka langa na ngwea, rest in peace, namkumbuka mama, haikuwa rahisi, nakumbuka sana shida na dhiki, miso day mida ya kazi, nigeuze kuwa mida ya mapenzi na kazi, mida ya viki, mida ya ushenzi, mida ya utoto, tunaita mida ya miti. Mapenzi na kazi, mida ya viki, mida ya ushenzi, mida ya utoto, tunaita mida ya miti. Ite meka tawi meka na inakosha. Ite meki tawi pena tumetosha. Ite meka tawi meka na inakosha. Ite meki tawi pena tumetosha. Tumevuka ngambo tumevusha. Tumevusha ngambo tumevusha. Tumevuka ngambo tumevusha. Dili na mchongo afisa, dili na mgomo mshahara hautoshi Kenya, sasa unatosha kwa mbongo. Wanawasha ringi, wana mishe nyingi, wana harakati sasa wana mashabiki. Kufa marifa juzi wengi ya wachunguzi, mie ni kifa na sifa na tazikwa ndani ya suti. Kumbuka, wema na baya haukai katu, bola niruke miwaya kuliko kumvaa tatu. Ife meka tawi meka na inakosha. Ife meki tawi pena tumetosha. Ife meka tawi meka inakosha. Ite meti tawi pena tumetosha. Tumevuka ngambo tumevusha. Tumevusha ngambo tumevusha. Tumevuka ngambo tumevusha. Tumevusha ngambo tumevusha. Yeah, it's the best rapper presents it. Kiss MC Tana. Thank you, your NBs, man. This is Mass on the mix, yeah.